Please just smile for me when you wake up in the morning, pensive one. You touch me slowly, na cheka cheka mwenzio. You keep me falling, mpenzi wangu. Na kwenye giza, giza totoro, wendo mwangaza wangu, chuma wangu wakupapasia. You know I say, I love you too much, oh. Baby, you know I say, I need you too much, oh.
Tumemshinda shetani baby, tumewashinda mahasidi, tumewashinda mahayawani. Oh hala hala, kitanda kiwe sahani mpenzi, nikule nikufaidi, nichoshe niwe tabani. Oh hala hala, mimi mtoto wa udongo, mvua siziwezi, kilema nsiye na magongo, na chechemea chechemea. Dumange tupige msondo, unirutishe enzi, na mimi anze ndondondo, kunyemelea nyemelea. Ja bless my love,
amen.
Bless my baby, oh,
amen.
Bless my one and all,
amen.
For I am,
amen,
Adonai,
amen.
From the sun and the moon,
amen.
Midnight and the noon,
amen.
Nilindie kipenzi changu, wasije wakanibia.
Ah,
ya ruhi, habibi, hey, I love you. Ah, ya ruhi, habibi, hey, I love you.
Baby, kwa penzi lako, oh, 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 oh.
Slicer.